lahare, te ara whanui, tēnā koutou waira rapa awa kairangi haramai tētahi āhua. O e hoa mā, he whakataetai nui kei te haere.